Blessed people, in the mighty name of Jesus, I welcome you to our mighty, mighty mega Sunday service. And on this occasion, we have two sessions. One of them will be a little longer. The message of the Lord will be a little longer. And so, blessed people, we are waiting for the translator so I can be able to get started. But again, I welcome you to our powerful Sunday service.
Ninawakaribisha katika ibada yetu ya nguvu kabisa ya Jumapili.
This is such a special day again.
Hii ni siku maalum kabisa tena.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
And tonight.
Na usiku wa leo.
We have mega sessions for you.
Tunazo awamu kuu kabisa kwa ajili yenu.
We have received a lot of messages, floods from all over the globe.
Tumepokea jumbe nyingi kabisa, ufuriko mwingi kabisa kutoka kote duniani.
This was a very important achievement on the Lord. From the Lord.
Hii ilikuwa kazi kubwa kabisa kutoka kwa Bwana.
On his mission.
Katika tume yake.
At this hour on the earth.
Kwa saa huu duniani.
Because I've also received from Bishop Elizabeth of Canada.
Kwa sababu pia nimepokea kutoka kwa Askofu Elizabeth wa Canada.
Of Calgary, Canada, how the churches that she has mobilized. That all the churches in Canada have gone into a deep repentance.
Jinsi ambavyo amehamasisha makanisa yote kule Canada na wameingia katika toba kubwa.
Serious repentance.
Toba ya kumaanisha kabisa.
That is the right way to go.
Hiyo ndio njia mwafaka ya kwenda.
The cities, I cannot count them all. Ottawa, New Brunswick.
Miji siwezi kuhesabu yote, Ottawa, New Brunswick.
Toronto, the churches across the entire Canada.
Toronto, makanisa.
Montreal. Have gone into a serious repentance.
Yameingia katika toba ya kumaanisha.
After the Lord spoke.
Baada ya Bwana kunena.
And after they saw what the Lord did to Haiti.
Na baada ya kuona kile ambacho Bwana alifanya kwa Haiti.
For failure to repent.
Kwa kukosa kutubu.
But welcome to our very blessed service, blessed people.
Lakini karibuni katika ibada yetu barikiwa sana watu wabarikiwa.
And this service will begin with the message of the Lord.
Na ibada hii itaanza na ujumbe wa Bwana.
And then we have a second session.
Halafu tunayo awamu ya pili.
So gear up yourselves, prepare yourselves for takeoff.
Hivyo basi jiandae vizuri kabisa kwa ajili ya kuondoka.
I bless the church in Germany.
Ninalibariki kanisa kule Ujerumani.
Because I'm told all the senior pastors across the entire Germany are tuned in.
Kwa sababu ninaambiwa ya kwamba wachungaji wote wa ngazi ya juu kabisa kote Ujerumani wote wanasikiliza.
Very very senior, some have theological colleges, some have their broadcast systems, everything. They are tuned in. And that's why every day they are number one in Deutsch.
Wachungaji wa ngazi ya juu kabisa wengine wanazo taasisi za theolojia, wengine wanazo maeneo ya kupepea.
And also all over the world, Australia.
Na pia kote duniani.
This is such a portal of reprieve the Lord has opened.
Hii ni njia ya pumziko kabisa ya afueni ambayo Bwana
amefungua. To bring a fresh life into the church.
Ili kwamba kuleta maisha mapya kwa kanisa.
And so I begin with the message that I gave live on air tonight.
Hivyo basi ninaanza na ujumbe ambao nilipeana moja kwa moja hewani usiku wa leo.
Blessed people.
Watu wabarikiwa.
The Lord Jehovah has spoken with me.
Bwana Yehova amenena pamoja nami.
In the past few hours.
Katika masaa machache yaliyopita.
And in that conversation.
Na katika mazungumzo hayo.
The Lord Yahweh placed me at a place.
Bwana Yahweh aliniweka mahali.
On the earth here.
Hapa duniani.
And then I looked up. He made me look up into the sky.
Halafu akanisababisha niangalie juu katika anga.
Then I saw heaven open.
Halafu nikaona mbingu iko wazi.
Then I saw the tremendous cloud of God.
Halafu nikaona wingu kuu la ajabu kabisa la Mungu.
The cloud of Jehovah Yahweh.
Wingu la Yehova Yahweh.
The tremendous cloud of the God of Israel.
Wingu kuu la kutisha la Mungu wa Israeli.
The cloud is, that is Yahweh himself. That is the Lord God.
Wingu ambaye ni Yahweh mwenyewe ambaye ni Bwana Mungu.
What a dispensation.
Ni majira ya namna gani?
That we can even be talking about this at this time.
Ya kwamba hata tunaweza kuwa tunazungumza kuhusu hii kwa wakati huu.
Talking about God the Father himself.
Tukizungumza kuhusu Mungu Baba mwenyewe.
Talking about the Lord God himself.
Tukizungumza kuhusu Mungu Baba mwenyewe.
The Creator himself.
Muumbaji mwenyewe.
And so he placed me at a place.
Na kwa hivyo aliniweka mahali.
On the earth here.
Hapa duniani.
And then he makes me that vision to look up into the sky.
Halafu katika maono hayo akanisababisha niangalie juu katika anga.
And when I looked up.
Na wakati nilipoangalia juu.
Then I saw the tremendous thick that cloud of God.
Alafu nikaliona wingu kula kutisha la nzito na nyosi la Mungu.
The one that I called down to Kisumu at that conference to tell him to identify the two prophets to this generation.
Lile ambalo niliita katika kongamano pale Kisumu ili kwamba kuwatambulisha hawa manabii wa Bwana kwa kizazi hiki.
And so I saw this cloud that you see on your screen.
Hivyo basi niliona wingu hili ambalo muona kwenye runinga zenu.
And then he began to descend in the same way, like a funnel.
Halafu akaanza kushuka katika njia iyo hiyo kama funnel.
And he came, and I thought, I don't know why in my mind, I thought he was going to stop somewhere in the sky.
Na sijini kwa nini katika mawazo yangu nilifikiria kwamba, anaenda kusimamia mahali katika anga.
Because last time we had a narrative here.
Kwa sababu wakati uliopita tulikuwa na mazungumzo hapa.
When we said only in Israel, when I called him, he touched down, he touched the Holy Land,
wakati,
the real estate, his property.
Wakati tuliposema ya kwamba ni Israeli tu peke yake
wakati nilimuita.
Wakati nilimuita Israeli tu peke yake ndipo aliguza ardhi mali yake takatifu.
Only Israel, you see, when I called him to come and defend Israel.
Ni Israeli tu peke yake wakati nilipomuita aje kuilinda Israeli.
You see, he came down and he walked on the soil because that is his real estate. That is his property, his holy land.
Mnaona ya kwamba alishuka na akatembea katika ardhi kwa sababu hiyo ndio ardhi yake mwenyewe nchi yake takatifu.
But now,
lakini sasa,
in this vision that happened just a few hours ago,
katika maono haya ambayo yalitendeka masaa machache tu yaliyopita,
then he came.
Halafu akaja.
And I thought he was going to stop somewhere in the sky above my head.
Na nilifikiria kwamba anaenda kusimama mahali katika anga juu ya kichwa changu.
Then shockingly enough, he came all the way down and touched the soil. It covered me and touched the soil.
Halafu ya kushangaza sana zaidi, alishuka kote kote.
He covered me totally.
Alinifunika kikamilifu kabisa
kabisa. And touched the soil.
Na akaguza ardhi.
And that is amazing.
Na hiyo yashangaza.
Because the night before this day,
kwa sababu usiku wa kabla ya siku hii,
about 48 hours ago,
yapata masaa 48 yaliyopita,
he was talking to me about what he showed me the other time that I shared with you here.
Alikuwa anazungumza pamoja nami kuhusiana na kile ambacho alinionyesha wakati uliopita niliyoshiriki nanyi hapa.
When I said,
niliposema,
that I was shouting to Israel,
ya kwamba nilikuwa ninaipazia sauti Israeli,
and telling them the Antichrist is not divine.
Na kuambia ya kwamba mpinga Kristo sio Mungu.
Don't cooperate with him. Don't worship him.
Msishirikiane naye, msimuabudu.
Don't work with him. He's from the devil.
Msitembee, msifanye kazi pamoja naye, anatoka kwa shetani.
He is not divine. He is a liar.
Yeye sio Mungu, yeye ni muongo.
And then finally, I also saw in that vision, he made me see the final end when finally the temple, the house is restored.
Alafu hatimaye akanisababisha nione katika maono hayo mwisho kabisa kabisa wakati ambapo hekalu itarejea.
The end of the prophetic timeline.
Mwisho wa nyakati za kiunabii.
When now the cloud came.
Wakati ambapo sasa wingu lilikuja.
And settled on the roof of the house of the Lord in Jerusalem.
Na kutua juu ya nyumba ya Bwana kule Yerusalemu.
I shared that with you I think in June or sometime back.
Nilishiriki pamoja nanyi haya yapata mwezi wa 6 hivi.
Immediately the Lord spoke with me.
Punde tu wakati Bwana aliponena pamoja nami.
And so about 2 days ago he was ministering to me about that.
Hivyo basi siku mbili zilizopita alikuwa ananiambia kuhusiana na hilo.
And he was telling me to come back to you and remind you about that prophecy.
Na alikuwa ananiambia kwamba nije kwenu tena kuwakumbusha kuhusiana na unabii huo.
And then now came this that happened just a few hours ago.
Halafu sasa ikaja hii ambayo ilitendeka masaa machache tu yaliyopita.
What a dispensation.
Ni majira ya namna gani?
What a blessed generation you are that even this kind of transaction could happen between heaven and you.
Ni kizazi barikiwa namna gani ninyi mlivyo ya kwamba hata mazungumzo ya aina hii inaweza kutendeka baina yenu na mbingu.
Whereby one may appear before you,
ambapo mtu anaweza kuja mbele zenu,
and yet he is doubled,
na inhali yuko maradufu,
and he is saying,
na anasema,
that the Lord Yahweh,
ya kwamba Bwana Yahweh,
the one who visits one of them, yeah, in the cloud,
yeye ambaye huwatembelea mmoja wao katika wingu,
in the wilderness,
katika jangwa,
coming with the Israelites,
akiwa kija pamoja na Waisraeli,
that is coming to visit again,
ya kwamba anakuja kutembelea tena.
And then I somehow listened in passing to what Senior Bishop Joanne was sharing on radio.
Halafu nilisikiliza tu kwa kupita kile ambacho Askofu Joanne alikuwa anashiriki katika radio.
And I was amazed.
Na nilishtuka.
Because you know that when he came to Kisumu,
kwa sababu mjua kwamba alipokuja Kisumu,
That December 22nd, the year
2019,
at my command, at my call, when he came, the earth has never ever been the same again. And I was shocked at how the Holy Spirit has helped you, the church that are tuned in here. When I had Senior
Joanne,
the director of the radio broadcast, saying that when the cloud came, everything changed. Then she was saying that the wrath of Moses, of these two, the wrath of Moses is unbearable. Literally unbearable. Now he is coming again. And that is what I wanted to break to you people. That whenever he comes, it is unbearable. So let us prepare for the coming of the Messiah. And then he spoke with me by voice. And he told me, tell these people to repent and prepare the way for the coming of the Lord. So the Messiah is coming. What a mighty way to begin the sermon. But tonight's sermon are in two pieces. The first part, I'm going to open up a general introduction to bring everybody to the same page. And today we have received information that senior leaders all over the globe, senior leaders are tuned in respective nations, leaders of nations. Of some nations, please. Are tuned in. But always, it is important to listen to what the Lord is saying. Now listen to this. I said already that the manner in which the announcement on the glorious coming of the Messiah is being executed the manner in which the Spirit of the Lord is navigating the two prophets to announce to a generation that the Messiah is coming.
Jinsi ambavyo roho mtakatifu wa Bwana anawaendeleza manabii wawili wakuu wa Bwana kutangazia ulimwengu ya kwamba Masia anakuja
is with maximum power. And so one observation though, because of the modernism and the postmodernism that has consummated in this age, that has eaten into the life on the earth now, there has been a response, a mega response. But when you look at the generation and you are transmitting to them the message about the ancient God of Israel, a modern generation, postmodern, sometimes you thought that they are saying that it is debatable that to prepare for the coming of the Messiah and appropriately respond to the call to repentance is debatable. If I want, I'll do it. If I don't want, it's okay. Sometimes you get a feeling that there is a misunderstanding on the rapture of the church, that they think it is debatable, it is discussable, it is something that you can place on the table and see if you want to take it or not. And that's why of late the Lord has navigated me and led me to speak to this generation in absolute clarity and make you understand that the rapture of the church, that the gathering of the saints in itself is a landmark event so significant and so important to the Lord God Himself before even you make up your mind whether you want to really participate. Because I said, it is such a wonderful opportunity for the Lord to advance the prophetic timeline, the calendar of God. Because we know that this day, the day of rapture, the Lord uses it to bring to an end the church age. The church age. It is different from the Gentile age, the age of the Gentiles. Because the Gentiles have still to trample on the city of Jerusalem and the holy place. Until the person of the Antichrist and the wealthy false prophet will use very good in economics.
Hadi yule mtu wa mpinga Kristo na yule mtu tajiri kabisa ambaye atamtumia mzuri kabisa katika uchumi.
The false prophet.
Yule nabii wa uongo.
Until they are thrown into the lake of fire.
Hadi watupwe katika ziwa la moto.
That is when the Gentile age ends.
Hapo ndipo sasa majira ya watu mataifa
yataisha. But I'm talking about the church age.
Lakini nazungumza kuhusu majira ya kanisa.
The Lord uses the rapture to bring it to an end.
Bwana anatumia unyakuzi ili kuileta katika tamati.
So he can now advance his purposes for the nation of Israel. And so you see that the rapture is actually important to the Lord God Himself. And we saw that number two, it takes advantage, the gravity of rapture. The gravity of rapture to a people that are modern, that thought that it is debatable. If I want, I can take it. If my pastor does not say about it, I can leave it. If my pastor doesn't teach us about it, I will just leave it. I will wait until our pastor says something. The Lord came to annul that and to rubbish that school. The school of thought. Because he says that the Lord God Himself, He takes advantage of the day of rapture, the day of the snatching of the holy faithful church. To be able to evacuate those who have been faithful to Him and to Jesus and to the Holy Spirit. He uses that day to remove them from a war theater. And you can see on your screen the war theater. A tremendous war theater that the Lord has begun to flash to this generation. It's a dreadful time to be in the tribulation. It is a very fearful time to be in the tribulation. And you can see the debris and the destruction, the suffering and the pain. It is virtually unbearable. And so the Lord says in the book of 1 Thessalonians, He says in chapter 1 verse 10, He says in Revelation chapter 3, verses 10 and 11, He comes out very openly that He wants to remove you from the war theater on your screen right now. Because you are faithful unto Him. And the war theater, look at that. And He has involved these two prophets to bring about this on the earth, what you are seeing on your screen. And He says that even as you are watching, let me be reading for you Revelation 3 verse 10-11.
Ya kwamba hata mnapotazama, wacha niwasomee kitabu cha Ufunuo sura ya
He says, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from, if I were you and I meet from, I underline from. I also will keep thee from the hour of temptation, the hour of trial, which shall come upon the whole world to try them that dwell upon the earth. To try who? To try them that dwell upon the earth. Thank you so much, my son, Senior Lusweti, for doing, bringing this, for them to see. That they may understand the urgency of God wanting to remove his people from this kind of suffering, this kind of trial, to test those that live upon the face of the earth. As you can see on your screen, it's virtually unbearable. It is virtually unbearable, the words of my tongue. And the Lord is using the action of the words of my tongue to prophesy and speak to this generation about what is coming. The Lord has no time to play around with sin and rebellion. That's why he's saying to try all who dwell upon the earth, to try them that dwell upon the earth. Who are those? Those are the rebellious. Those are the ones that refuse to take the gospel that these two prophets are preaching. Repent, for the kingdom of God is near. And so they drift into the great tribulation. They try God with their pride, and only to land in a situation 0.5. Hali moja na nusu. And he says, verse 11, behold, I come quickly. Hold fast. Hold that first which thou hast, that no man take thy crown. And so we saw very clearly that the Lord intends to remove you from the war zone you see on your screen right now. And this is just the way I am prophesying to this generation. Just like he told Isaiah to strip his clothes and walk naked before Israel, to tell them that soon they are going to be stripped naked before the eyes of the nations. Mungu pia.
Mungu pia anaenda kuweka wazi na uchi kabisa mbele ya mataifa.
And just like he told Ezekiel,
na kama vile alivyomwambia Ezekieli,
to prepare food in a certain way, or to he told Ezekiel to sleep and be tied on one side for so long. Just like he used Zechariah to shepherd sheep to prophesy. To shepherd sheep. To prophesy to them on how terrible the Antichrist would be. And to shepherd sheep to tell them how good the good shepherd would be. So it is now that the Lord is using these actions of these two prophets on your screen to prophesy on what is coming. And so we saw very clearly that the Lord is saying that he wants to remove you from this sin whereby it looks like a war ravaged zone. And it does not segregate developed and developing.
na yeye hatenganishi kabisa kati ya yale ambayo yameendelea sana na inayoendelea.
Even the coronavirus, see the devastation, the morgues are full.
Hata angalia virusi vya corona, maharibifu, mochari zimejaa.
And so,
na kwa hivyo,
we saw that the rapture is very key to the Lord himself.
Tuliona ya kwamba unyakuzi ni nyeti kabisa kwa Bwana mwenyewe.
Because he wants to remove you. He uses that to remove those who have been faithful to Jesus and faithful to him.
Kwa sababu anaitumia hiyo, ataitumia hiyo kuondoa wale ambao wamekuwa waaminifu kwa Yesu na waaminifu kwake.
That you may not be able to see this.
Ili kwamba msije mkaona haya.
To take you into the rooms that Jesus prepared inside heaven.
Ili kuwapeleka katika vyumba ambavyo Yesu aliandaa ndani ya mbingu.
So blessed people.
Kwa hivyo watu wabarikiwa.
Tonight also.
Usiku wa leo pia.
I want to begin by mentioning one or two very key things that matter to God about the rapture.
Ninataka kuanza kwa kutaja moja mbili au tatu hivi kuhusiana na mambo nyeti kabisa ambayo ni muhimu sana kwa Mungu Baba.
And we see very clearly.
Na tunaona wazi kabisa.
That the mass graves.
Ya kwamba yale makaburi mengi mengi kabisa.
Nobody wants.
Hakuna mtu anayetaka.
Nobody wants to be in the mass graves as you see now.
Hakuna mtu ambaye anataka kuwa katika makaburi hayo mengi mengi kabisa kama vile mnavyoona sasa.
But as we begin now.
Lakini tunapoanza sasa.
I want to say this.
Ninataka kusema hivi.
That in the same way.
Ya kwamba katika njia hiyo hiyo.
The rapture is very significant to Jehovah Yahweh.
Unyakuzi ni wa muhimu kabisa kwa Jehovah Yahweh.
Because he uses that day.
Kwa sababu anaitumia siku hiyo.
To do two very important things.
Ili kufanya vitu viwili muhimu kabisa.
That he promised in the Bible.
Ambavyo aliahidi katika Biblia.
On Friday we saw.
Siku ya Ijumaa tuliona.
That he uses it to fulfill the first resurrection.
Kwamba ataitumia ili kwamba kutimiliza ufufuo wa kwanza.
And today we want to see.
Na leo hii tunataka kuona.
How he uses the rapture.
Jinsi ambavyo ataitumia unyakuzi.
To separate the wheat from the tares.
Ili kutenganisha kabisa ngano kutoka kwa magugu.
He uses the rapture
anautumia unyakuzi
to begin the process
ili kuanza hatua
of separating the faithful holy Christian believers
ya kuwatenga wateule watakatifu waumini watakatifu
from those that are following from the people on the rebellious that are following Satan
kutokana na wale waasi ambao wanamfuata shetani.
And we are number one globally right now on Twitter.
Na tuko nambari 1 kote kote ulimwenguni sasa hivi kwenye Twitter.
Hallelujah.
Hallelujah.
And what a message for which to trend number one globally.
Na ni ujumbe mkuu namna gani ya kuwa nambari 1 kote kote ulimwenguni.
And I want to begin at a place again.
Ninataka kuanzia mahali tena.
Where you may understand that the rapture is very key, the coming of the Messiah is very key to the Lord God himself, to the kingdom of heaven.
Ambapo mtaelewa ya kwamba unyakuzi ni nyeti sana sana kwa Mungu Baba, ya kwamba unyakuzi ni nyeti sana zaidi kwa ufalme wa mbinguni.
It was never meant for debate with the modern generation.
Kamwe haikuwa ya mjadala kwa kizazi cha kisasa.
And that's why the Lord Jesus in John chapter 14 1 to 3.
Na ndio sababu Bwana Yesu kwenye kitabu cha Yohana sura 14 mstari wa kwanza hadi 3.
He says.
Alisema
that he is going to the Father.
Ya kwamba anakwenda kwa Baba.
In other words, he is going to the kingdom of God.
Kwa maneno mengine anaenda kwa ufalme wa Mungu.
To prepare a place for you.
Ili kuandaa mahali kwa
ajili yako. In other words, to prepare the entire heaven.
Kwa maneno mengine kuandaa mbingu yote.
Because there are going to be new people coming into heaven.
Kwa sababu kunaenda kuwepo na watu wapya ambao watakuja mbinguni.
There is going to be a new community entering heaven.
Kutaenda kuwepo na jamaa mpya ikiingia mbinguni.
There is going to be a group of immigrants.
Kunaenda kuwepo na watu wasafiri wapya.
Coming back home.
Ambao watakuwa narudi nyumbani.
That have been away for some time.
Ambao wamekuwa mbali kwa muda fulani.
Coming back to the house of the Father.
Wakirudi tena kwa nyumba ya Baba.
And so, in other words, he went to prepare the entire heaven.
Kwa hivyo kwa maneno mengine alienda kuandaa mbingu yote mzima.
God the Father is preparing also.
Mungu Baba anajiandaa pia.
And is at the center of the preparation, navigating the two prophets.
Na yuko katikati ya maandalizi akiwaendeleza akiongoza manabii wawili.
And he say.
Na anasema.
That the entire heaven is preparing right now.
Ya kwamba mbingu yote mzima inajiandaa sasa hivi.
And we saw in Matthew 28:16-20.
Na tuliona kwenye kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 16 hadi 20.
And then we also saw from the book of Acts chapter 1.
Halafu pia tukaona kutoka kwenye kitabu ya Matendo ya Mitume sura ya kwanza.
That you will receive power.
Ya kwamba mtapokea nguvu.
Then go ye unto the nations.
Halafu enendeni kwa mataifa.
And baptize the nations.
Na kuwabatiza mataifa.
And save the nations. Convert the nations.
Na kisha kuyabadilisha mataifa.
Preach to them that they may receive Jesus. Repent. And be holy. And be now the children of God. He says from Jerusalem to Judea, to Samaria, and to the ends of the earth, giving them this great commission. And Matthew 28, 16, 20 also, he affirms the great commission. And so, we saw very clearly that he expects the entire earth, all humanity, all creation,
ya kwamba anatarajia ulimwengu wote mzima, dunia yote, umbaji wote.
He expects
anatarajia
the mountains,
milima,
the oceans,
bahari,
the forests,
misitu,
all creation to be preparing for the coming of the King of the universe.
Umbaji wote uwe unajiandaa kwa ajili ya kuja kwa mfalme wa dunia.
So it was never meant to be something I take it if I want.
Hivyo basi haikuwa kitu ya nikitaka na ichukua kama sitaki niache.
It was never meant to be debated or to be debatable. It is such a very significant fulcrum. It's a tipping point on the prophetic calendar of God. And remember, the Lord has spoken with me about the coming of the Messiah. And he has given me the authority and mandate to come and announce to you, because he has given me the secrets of the coming of the Messiah.
Na amenipatia mamlaka na nguvu ya kuja kuambia kuhusiana na kile ambacho kinakuja, kwa sababu amenipatia siri kuhusiana na kuja kwa Masia.
And that's why,
na ndio sababu,
this now demarcates, this marks a very quality time upon the face of the earth.
Hii sasa inatia alama wakati ulionyeti kabisa kabisa na mwafaka juu ya uso wa dunia.
Because the King is coming.
Kwa sababu mfalme anakuja.
The Savior of the world.
Mwokozi wa ulimwengu.
He's coming as a glorious King.
Anakuja kama mfalme wa utukufu.
Triumphant King.
Mfalme wa ushindi.
He's coming with a crown.
Anakuja na taji.
He's not coming to die for you at Calvary again.
Yeye hakuja kwa kufia tena msalabani Kalvari tena.
Because sometimes when you look at this generation, you almost think that they are expecting him to come as a baby in the manger.
Kwa sababu wakati mwingine ukiangalia hiki kizazi unafikiria kwamba wanamtarajia anakuja kama mtoto katika hori la ng'ombe.
No.
Hapana kati.
The Lord has already appeared to me in the sky.
Tayari Bwana amenijia katika anga.
The Christ,
Christo,
the Lord's Christ,
Christo wa Bwana,
the Messiah,
Masia,
the King of Kings,
Mfalme wa Wafalme,
the Redeemer,
Mkombozi,
the Savior,
Mkombozi,
he that is the darling of the kingdom of heaven,
ye ambaye ni kipenzi cha
the Son of Man,
Mwana wa
he Adamu, that defeated death,
ye ambaye alishinda
he kifo, that locked the gates of Hades and hell,
ye ambaye alifunga malango ya kuzimu na jehanamu.
He has already appeared to me in the sky,
tayari amenijia katika anga,
sent by God the Father to appear before me and then walk for me across the sky. It was such a tremendous vision.
Alitumwa na Mungu Baba ili kwamba aje mbele zangu na kisha akanitembelea katika anga. Yalikuwa
tremendous.
Ajabu kabisa, ya ajabu.
I want to give you news.
Ninataka kuwapatia habari.
This time around he has a crown.
Wakati huu analo taji.
And he is so glorious.
Na yeye ni wa utukufu.
And he has a red robe running from one shoulder here going like this diagonally.
Na analo joho jekundu ambalo linapita kuanzia kwa bega moja hapa hadi huku chini.
And a huge golden sash going around his waist and chest.
Na mshipi mkubwa kabisa wa dhahabu
close to the chest
ambao unafika karibu na kifua.
And so,
kwa hivyo,
make sure,
hakikisha,
that you are born again with the first Calvary.
Ya kwamba umeokoka na Calvary ya kwanza.
Because he's not coming back to walk in the narrow paths of New York City.
Kwa sababu harudi tena ili kutembea katika vichochoro vya New York City.
He's not coming to walk about in the roads of Cicero, Polanski.
Hakuji tena kutembea katika mabarabara ya Sicily, Flask.
In Shabab, Nakuru.
Na Shabab, Nakuru.
In London, Nakuru.
Kule London, Nakuru.
In 58, he's not coming to walk those paths to come and argue with the Pharisees, to come and plead with you to receive the gospel.
Na 58, Nakuru, hakuji kutembea katika hizo barabara na kufanya mabishano na wafarisayo, na kuja kuwasihi mpokee injili.
No.
Hapana.
He's not coming to Mariashoni.
Yeye hakuji Mariashoni.
He is coming
anakuja
to take the holy church
ili kulichukua kanisa takatifu
as a glorious triumphant King of victory.
Kama mfalme mwenye utukufu.
He's enjoying the strength of his victory.
Anafurahia kabisa nguvu za
ushindi. The might of his glory.
Ukuu wa utukufu.
And he will reach up in the sky.
Na atafika
and shout and say, come up here. And those that have been faithful to repentance and holiness, they will hear that voice and they will go up. And tonight in our starting, I want to bring you another value and gravity of rapture to the Father. That the rapture is so important to God the Father, because that is the time when he comes to sieve out his own elect, the faithful saints. Kuchunga kichungu. Like the kichungi of tea. In Kenya, there's so much tea, Kenyan tea. So when you boil the tea leaves with milk, and then now when you're pouring the tea, you use a sieve, and it holds back all what you want held back. Oh, wanapenda sana. I like it also. So continue, please.
Wanapenda sana chai. Hivyo basi wanapopika chai ya maziwa, unaona ya kwamba wanachunga hiyo chai ya maziwa na kichungi.
So he's coming with a sieve. The rapture is a sieve.
Hivyo basi anakuja na kichungi, unyakuzi ni kichungi.
For him to harvest his own faithful saints.
Ili kwamba kwake yeye kuwavuna wateule wake.
Those who have been wearing long jackets, long skirts, and the world has been trying to blackmail them.
Wale ambao wamekuwa kivalia maskoti marefu na skati mrefu, na dunia imekuwa ikijaribu kuwadhihaki.
Those who have been rejecting sexual sin.
Wale ambao wamekuwa kikataa dhambi ya usherati.
Rejecting lies.
Wakikataa uongo.
So he's coming to those who have walked the narrow road.
Kwa hivyo anakuja kwa wale ambao wamekuwa kitembea barabara nyembamba.
To tell them, come up here, my good and faithful servants.
Ili kwamba kuambia kwamba njoo hapa juu.
To separate them from the rebellion of this age. To separate them from the rebellious generation you see today. And that's why I said the rapture is so important to God the Father, because he uses it to separate the wheat from the tares. And the second part we'll see is that the rapture is so important for him because it's such a golden opportunity for God the Father to finally intervene into the ongoing conflict between good and sin, between holiness and wickedness that is going on the earth today, the non-stop contestation and fight and conflict that is ongoing right now. Between wickedness and righteousness. Between ungodliness and holiness. So the rapture is the door that opens for the Lord a wonderful opportunity. Opens for heaven such a golden opportunity to also step in and have their say, that God the Father may have his say, and to make sure that he underscores one very important point when he intervenes. He makes sure he underscores one very big point that says that sin can never win. That only holiness must finally win. That rebellion will never win. That's why he steps in. The rapture gives God such a wonderful opportunity to step into the ongoing conflict between holiness and wickedness.
Na ndio sababu unyakuzi unampatia Mungu nafasi murwa kabisa na mwafaka ili kwamba aingilie kati na kukanyaga ndani kati ya vita vinavyoendelea kati ya utakatifu na uovu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let us begin with God separating the wheat from the tares, the faithful from the tares.
Wacha tuanze kwa Mungu akitenganisha ngano kutoka kwa magugu, wale waaminifu kutokana na magugu.
Hallelujah.
Hallelujah.
What a beautiful Sunday service.
Ni ibada ya kupendeza namna gani ya Jumapili.
And I welcome you blessed people from all the nations.
Nami ninawakaribisha watu wabarikiwa kutoka mataifa yote.
It says the book of Matthew 13.
Anasema kwenye kitabu cha Mathayo 13.
In Spanish, Mateo, libro de Mateo, this is the Treason. It's 13. Treason, verse 13.
Kitabu cha Mathayo sura ya 13.
Matthew 13.
Mathayo sura 13.
I need to polish my Spanish then. And wax it, right? Nafaa kuhakikisha, okay.
Nafaa kuhakikisha kwamba naisafisha.
I need to polish my Spanish to refresh it.
Nahitaji kung'arisha kabisa na kusafisha Kispanyola changu.
Hallelujah.
Hallelujah.
The book of Matthew.
Kitabu cha Mathayo.
Chapter 13.
Sura ya 13.
And we are beginning from verse 24.
Na tunaanzia mstari wa 24.
And we'll write it all through to verse 30.
Na tutaendelea kote kote hadi mstari wa 30.
He says the following.
Anasema yafuatayo.
Another parable put he forth unto them saying,
Yesu akawaambia mfano mwingine akasema,
the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field.
Ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake.
But while men slept.
Lakini wakati kila mtu alipokuwa amelala.
I don't know how you read your Bible.
Sijui jinsi ambavyo mnasoma Biblia zenu.
But there are some key things even as we go through.
Lakini kuna mambo nyeti kabisa hata tunapoipitia.
That should really excite you, should really wax your hearts up.
Ambaye,
and rekindle in you some memories.
Ambaye pasa kuvuvia moyo wako kabisa na kukumbusha kumbukumbu fulani ndani yako.
Na kuwasha lile taa la moyo wenu. To rekindle your hearts and memories.
Na kuwasha lile taa la moyo wenu na mawazo yenu.
Because he says,
kwa sababu anasema,
while man sleepeth,
wakati watu wanapolala,
aye, shouldn't that tell you why sin has entered the church?
Jesse here pasa kukuambia kwa nini dhambi imeingia kanisani?
Shouldn't that tell you why wickedness has spread out and almost defeated the church to quench?
Je, si hiyo pasa kukuambia kwa nini uovu umesambaa kabisa kabisa na karibu kabisa kuishinda kanisa?
Because the church was given power.
Kwa sababu kanisa lilipewa nguvu.
To conquer wickedness.
Ili kushinda uovu.
Because he said, go ye unto the nations with power, he said. The power from on high.
Kwa sababu alisema
in tongues of the Holy Spirit.
Kwa sababu alisema kwamba nendeni
tongues of flames.
Na ndimi za Roho Mtakatifu ndimi.
They did not go without power.
Hawakuenda bila nguvu.
They went with power.
Walienda na nguvu.
Not political power.
Sio nguvu za kisiasa.
Not economic power.
Sio nguvu za kiuchumi.
Not the power of the UN Security Council.
Sio nguvu za baraza la usalama wa.
Oh, I tell you boy.
Aona kuambia mtu.
They went with real power.
Walienda na nguvu kamilifu.
The power that can chase away darkness.
Nguvu ambazo zinaweza kufukuzia mbali kabisa.
And literally transform the lives of people.
Na kimsingi kabisa kubadilisha maisha ya watu.
But there was some slumber that came into the house.
Lakini kulikuwepo na kusinzia ambako kuliingia ndani ya nyumba.
That's why he's saying.
Na ndio sababu anasema.
And while men sleepeth.
Na wakati watu wanapolala.
That should have caught your attention that this church has slept. And he says, but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat. Look at that. And went his way. He came and sowed tares among the wheat and went his way. Akaenda zake.
Na akaenda zake.
And went his way.
Na akaenda zake.
He's not there anymore.
Hayuko pale tena.
Ai. And then he say.
Halafu anasema.
He goes on to say.
Anaendelea kusema.
Verse 26 of Matthew 13.
Mstari wa 26 Mathayo 13.
The importance of the rapture.
Umuhimu wa unyakuzi.
But when the blade was sprung up. When the blade was sprung up.
Lakini,
the wheat.
Lakini ngano ilipoota
and brought forth fruit.
Na kutoa masuke.
Then appeared the tares also.
Magugu nayo yakatokea pia.
So you can see this process of harvesting begins now.
Kwa hivyo mnaweza kuona kwamba hatua hii ya kuvuna inaanza sasa.
When the Messiah himself comes to harvest with the archangel.
Wakati Masihi mwenyewe atakuja kuvuna pamoja na malaika mkuu.
And remember that there will be another harvest also in the tribulation, the great tribulation.
Nakumbuka pia kutakuwepo na mavuno mengine katika dhiki na dhiki kuu.
When the angels will come, four angels, and take key positions.
Wakati ambapo malaika wanne.
And gather those that belong to the Lord.
Wakati ambapo malaika wanne watakuja na kuchukua sehemu nyeti kabisa na kukusanya
pembe nne, the four corners of the earth.
Na pembe nne za dunia na
kukusanya. And there will be a grand cosecha in Spanish, a great harvest.
Na kutakuwepo na mavuno makubwa kabisa.
But you don't want to go through the other harvest.
Lakini hautaki kupitia ile mavuno.
Because of the unbelievable slaughter, for you to be harvested into the kingdom of God, your neck has to be put on a wood and cut with a heavy axe and separated. It will be rolled. Your head will be rolled.
Kwa sababu ya machinjo makubwa kabisa ambayo yatakuwepo katika dhiki kuu, kwako wewe upate kuvunwa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, ni lazima kichwa chako kikatwe,
kiwekwe kwa mbao na ipigwe na shoka na kichwa kiroli hivi chini huko.
Kiwekwe kwa mbao na ipigwe kabisa na shoka na kichwa chako kibingirie kabisa huko.
But it is true that every word of this Bible will be fulfilled.
Lakini ni kweli ya kwamba kila neno la hili Biblia itatimilizwa.
That's why when I tell you the rapture is coming, prepare in earnest, in genuine repentance. It is very serious, it's not debatable.
Na ndio sababu ninapowaambia kwamba unyakuzi unakuja, mjiandae kabisa katika udharura, ni ya kumaanisha kabisa, sio ya kufanyiwa mjadala.
Today I saw the Lord.
Leo hii nilimuona Bwana.
I saw the cloud of God.
Niliona wingu la Mungu.
And he came and spoke with me by voice.
Na akaja akazungumza pamoja nami.
I am so happy, full of fire.
Nimejaa moto kabisa.
I have seen my friend Yahweh.
Nimemwona rafiki wangu Yahweh.
Elohim.
Elohim.
Bara.
Bara.
Mekadishken.
Mekadishken.
Mefalti.
Mefalti.
He's also Jehovah Ori, my light.
Ori, mwanga wangu.
Hashofet, the righteous judge.
Hashofet, mwamuzi wa haki.
Rofe, our healer.
Rofe, mponyaji wetu.
Nisi.
Nisi.
Shalom.
Shalom.
I saw him.
Nilimuona.
But he's saying,
lakini anasema,
that the rapture is very key to him.
Ya kwamba unyakuzi ni nyeti kabisa kwake.
So how much more important to you then?
Hivyo basi jeni,
me a creation.
Ni kiasi gani zaidi sana kwenu ninyi basi?
It is not debatable.
Sio kufanywa mjadala.
And so for him, he begins the process of harvesting the wheat.
Na hivyo basi kwake yeye anaanza ile hatua ya kuvuna ngano.
And putting in the barns up there that Jesus went to prepare.
Na kuweka katika magala kule juu ambaye Yesu alienda kuandaa.
And leaving the tear here to wait for that moment after the great tribulation where fire, it will be set on fuego, on fire.
Na kuacha magugu hapa.
On fire.
Ili kwamba wakati wa dhiki kuu, wakati ambapo sasa itawekwa na kuteketezwa kwa moto.
Hallelujah.
Hallelujah.
What a time.
Ni wakati mkuu namna gani.
And he say,
na anasema,
very powerfully here.
Ya nguvu kabisa hapa.
And so the servants of the householder.
Na,
the servants of the householder.
Na kwa hivyo watumishi wa yule mwenye nyumba.
Came and said unto him.
Wakamjia na kumuambia,
sir,
Bwana,
didst not thou sow good seed in thy field?
Je, si tulipanda mbegu nzuri katika shamba lako?
Okay, so he's saying, didn't you, but I don't know what version you're reading. King James says, didst not thou sow good seed in thy field?
Je, si haukupanda mbegu nzuri katika shamba lako?
From whence then hast it tares?
Basi je, magugu yametoka wapi?
Ai. And you know,
na wajua,
I said as we read,
nilisema tunaposoma,
there is so much, there are so many nuggets,
kunayo vipengee vingi kabisa,
that should be piercing your heart from all directions,
ambayo paswa kuwa inabonyeza kabisa na kuchoma moyo wako kutoka pande zote.
The word piercing your heart,
neno likichoma kabisa moyo wako.
There is a song that says the word is working mightily.
Kuna wimbo ambao unasema kwamba neno linafanya kazi kwa nguvu.
That the word is working mightily. Yeah. Should be working mightily in your heart now.
Yapaswa kuwa inafanya kazi kwa moyo wako sasa hivi.
And he's saying, where then did the tares come from?
Na anasema kwamba basi je, magugu yametoka wapi?
And yet you should know.
Na ilhali mwapaswa kujua.
That the magugu, the weed, the tares.
Ya kwamba yale magugu.
They don't come to smile with the wheat.
Haikuji kutabasamu na ngano.
They have what you call adaptation genes. chembe. They have genes for adaptation. They know that everything is always against them. So they come to viciously compete against the wheat. When the enemy plants the tares inside the wheat,
wakati ambapo adui anapopanda magugu ndani ya ngano,
the purpose
makusudi
is that the tares may outcompete the wheat for the nutrients in the soil, for position, for the nutrients in the soil, interfere with the nutrition of the wheat.
Kwamba ile magugu ipate kuchukua lile lishe ile nutrients kutoka kwa udongo
and outcompete the wheat.
Na kushinda kabisa ile ngano.
So if you look at two fields,
hivyo basi ukiangalia hiyo mimea mbili
shamba, two fields,
ukiangalia hizo shamba mbili,
sio hizo, if you look at two fields,
ukiangalia shamba mbili,
one without weeds,
moja ambayo haina magugu,
without the tares,
ambayo haina magugu,
and the other one where the wheat has the tares.
Na nyingine ambapo ile ngano ina magugu.
It is obvious.
Ni wazi kabisa.
That the wheat where there is no tares growing.
Ni wazi kabisa ya kwamba ile ngano ambapo hakuna magugu inamea.
They grow very healthy and very productive and very fruitful. The kernels they produce are bigger ones, fatter. And much more productive and fruitful.
Hukoma ikiwa na afya kabisa kabisa ambayo imenona kabisa na ile masuke ambayo hutoa inakuwa ya mbegu nzuri kabisa kabisa.
And yet when you look at the wheat growing in the field where there is weeds, the tares.
Na ilhali ukiangalia ngano ambayo inamea kwenye shamba ambapo kuna magugu.
You find that they are malnourished.
Unapata ya kwamba haina lishe bora.
These ones without the tares are green and healthy and huge kernels, huge fruit, huge seeds.
Hii ambayo haina magugu unaona kwamba ni ya kijani kibichi kabisa, ina afya kabisa, imenona kabisa, ina masuke makubwa makubwa.
And so the owner of this field without the tares will be very happy. He will have a smile in his face.
Hivyo basi huyu mwenye shamba wa hili shamba ambalo ni langano bila magugu atafurahia sana, atakuwa na tabasamu kwenye uso wake.
The way this generation puts it.
Jinsi ambavyo hiki kizazi kinachoweka.
He will smile his way all the way to the bank.
Atatabasamu sana kabisa kote kote hadi kwenye benki.
And yet when you look at the field where the wheat has the tares.
Na ilhali ukiangalia kwenye shamba ambalo magugu ina ngano.
Some of them are toxic.
Nyingine ni ya sumu.
They outcompete by toxic. They are obnoxious. They outcompete by infecting, by attacking the wheat, by outcompeting it, by denying it a chance to grow healthy.
Ina sumu kabisa kabisa kiasi kamba inabishana kabisa na hii ngano na kuishiwacha kabisa isimee na afya.
And so if you look at their fruit, they are unhealthy, they are yellowish, and they are kernels are small,
hivyo basi
malnourished.
Ukiangalia matunda yake, basi unaona ya kwamba haina afya kabisa, ni ya manjano, unaona ya kwamba haina kabisa afya kabisa.
And so when the Lord finds that the church is asleep,
na hivyo basi Bwana anapopata ya kwamba kanisa limelala,
and he saws apostasy inside the house,
na kuona ya kwamba mwanguko wa imani uko ndani ya nyumba,
when the Lord finds that the pastors are asleep,
wakati Bwana anapopata ya kwamba wachungaji wamelala,
and he saws immorality and wickedness and false prophecy in the church,
na kuona ya kwamba kuna usherati
na kupanda
usherati, mwanguko wa imani na manabii wa uongo wako ndani ya kanisa,
then those aspects, that apostasy will interfere with the healthy growth of the sheep in the church.
Hivyo basi hiyo mwanguko wa imani na hali hiyo basi itaingilia kati kabisa na kutupilia mbali huo utakatifu ndani ya kanisa.
And that church, the healthy growth, once the healthy growth is affected, that church will have low productivity, less fruitful.
Na mara tu wakati ambapo sasa ukomavu huo, ukuzaji huo katika kanisa imeathirika, basi haitaweza kuzaa vizuri.
And so then, haven't you seen this generation?
Hivyo basi jinsi mmeona na kizazi hiki?
The church of this age.
Kanisa la majira haya.
She's less productive.
Hazai kabisa.
Because she has mingled with the world inside worship.
Kwa sababu amejichanganya kabisa na dunia ndani ya ibada.
Her Christian life is mingled with the weeds that have been sown inside the house. So the Lord says, He's coming to separate the faithful saints from the tares. Hallelujah.
Hallelujah.
And he goes on to say, He said unto them, An enemy hath done this.
Adui ndiye aliyefanya jambo hili.
The servant said unto him,
Wale watumishi wakamwambia,
Wilt thou then that we go and gather them up?
Je, unataka twende tuyong'oe?
But he said,
Lakini akasema,
Nay,
hapana,
lest while ye gather up the tares,
kwa maana mkiweza kung'oa yale magugu,
ye root up also the wheat with them.
Munaweza pia mkang'oa na ngano pamoja nayo.
Let both grow together,
acheni ngano na magugu vikue pamoja,
until the harvest,
mpaka wakati wa mavuno.
And in the time of harvest,
na katika wakati wa mavuno,
I will say to the reapers,
nitawatuma wavunaji,
gather ye together first the tares,
wakusanye kwanza magugu pamoja,
and bind them in bundles to burn them.
Nawafunge matita matita ili kuchomwa moto.
But gather the wheat into my barn.
Kisha wakusanye ngano na kuileta galani mwangu.
So this is what the rapture will do.
Hivyo basi hiki ndicho unyakuzi utafanya.
It's a judgment that begins right away.
Ni hukumu ambayo inaanza moja kwa moja.
And I like the way the Lord has defeated the human theology and philosophy.
Na nafurahia kabisa, napenda jinsi ambavyo Bwana ameishinda kabisa filosofia na theolojia.
He said, "Oh, you see, the judgment will come after the dispensation of grace is over. That's when the judgment comes." And so, look at the Haiti earthquake.
Alisema kwamba unajua hukumu itakuja baada ya majira ya neema, angalia vyu tetemeko la Haiti.
Look at the Chile earthquake, the earthquakes, the nations that he sent me to judge.
Angalia tetemeko la Chile, mataifa ambayo alinituma kuyahukumu, Mexico.
Look at the coronavirus.
Angalia virusi vya corona.
Come on. God is sovereign.
Bwana ni mkuu.
God has sovereignty that is incontestable.
Bwana anao ukuu, uwenyezi ambao hauwezi kupingwa.
And so,
na kwa hivyo,
prepare that the Lord may harvest you into the kingdom of God.
Mujiandae ili kwamba Bwana apate kuwavuna katika ufalme wa Mungu.
I am so glad.
Nina furaha kabisa.
That the Lord is now communicating with the earth, God the Father.
Ya kwamba sasa Mungu Baba anazungumza na dunia.
Through these two prophets.
Kupitia hawa manabii.
Finally, the visitation of the Lord God that people only read as stories.
Hatimaye mtembelewa Mungu Baba ambao watu walisoma tu kama hadithi.
Is now happened to a generation.
Hatimaye inatendeka kwa kizazi.
That is a lot of belovedness, right?
Huo ni upendo mwingi kabisa.
From the King.